Ngithi lolu thando lethu mntana wami alusafani nasekuqaleni. Ngithi lolu thando lethu mntana wami alusafani nasekuqaleni. Ubakhumbula mntana womuntu na ukuthi sasithandana kanjani? Ubakhumbula mntana womuntu ukuthi sasithokoza kanjani masindawonye? Ngithi khumbula
kumbula lezo nsuku,
kumbula mntana womuntu,
kumbula
lezo nsuku, kumbula mntana womuntu,
kumbula
kumbula lezo nsuku mntana womuntu sasithandana. Ngithi mele baby wami angisalithola uthando kuwe, angisajabuli mntana womuntu angisathokozi ngawe. Angisajabuli mntana womuntu angisalithola uthando kuwe. Ngithi mele mntana womuntu, ngithi mele mwana wami, ngithi mele, ngithi mele mntana womuntu angisathokozi nalabantu, angisayitholi nenkonzo yasesuku, angisajabuli isithanda sami. Usuyangcisha wona, musukungcisha mntana womuntu, musukungcisha isithanda sami. Uncishalale mntana womuntu, amaqhinga akho lawo, amaqhinga akho lawo isithanda sami. Amaqhinga akho lawo, amaqhinga akho mntana womuntu, musukungcisha isithandwa sami, musukungcisha mntana womuntu. Ngithi khumbula isithandwa sami sahleli kahle. Uthando kuwe angisaliboni uthando lwaba uyapretenda, uyapretenda, uyapretenda usangithanda, awusangifuni, awusangithandi. Uyabona selashabalala ngamazulu ebona. When you shalang emiswa yami, shalang emiswa yami, musungu shalang emiswa yami, amakhenga kolawe,